tamani Alhaji Malifu.
Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen e fulfulde. Sakiraabe hedibe jam nyalle modo heden goni kikida talataare joyi lewru marsitaande 2024 sabbo jeddi yamde jabbori maslima chapande nay e joyi Ousmane Nyaale buddo kabaruji do Hajaratu Tarawere to boggi jande to. Musel en janginoobe juddi lekol gondi e wilamo wombe do bamako do darni golle illa altinere noga e jeegon lewru fevrier jabbindu joddiji mabbe lewru fevrier 2024 woni ko be jamtata rewbe koyde mu ben gatte le habugol e sattingul e dina e terrorisme wonna fanda batu leful leede mere de gaddo taratar den do bamako do wildaf mal hebi go hakilo do fabere gol jawdi ambassade etats-unis di dalla do tundeji juppete an heddi fa joni ciagal ko nokkuje tundeji kane yuppede udda hono medina kura e lafiya bugu e kalan hala dun le hello gomino deta dossier de la semaine yodi woni sembe kabaruji de kikida ko bismillah modo heda studio tamani musel en tuddi l'école gondi e wilamo wombe do bamako do darni golle illa altinere noga e jeegon lewru fevrier jabbinundu wadube de murtere golle yo fedde janginobe signinimbe sappo e jeegon lewru octobre hitane 2016 musel en murtube ko dartata yo joddiji mubben lewru fevrier 2024 goldan golle golle ana wodani janginobe jande leyire e be hakkundere sabe ko musel en be kolliti dun nangay hakkilo sarabe sukabe l'école Oumar Waygalo
so ni min joba ka jobdi jamen min puttita golle non kanko jottino kabaruji feddinde no dirta synergie de l'éducation signataire 15 octobre 2016 do moko do hollitiri wite keddemo kanko Adama Assouba o
den
jogi bata kolito wite so bami fa noga e joy lewru yottiki min joba ka min baye darnude golle ko be kalta kabaru joyina jitti lewru minen min gala hen pelle tiagontode sarabe sukabe ka kolliti wite o do golle be jabbintini dum nyaloma hande no sanne kanko no dirte Dawda Sako o wattu joni be kani yewde haddeji sukabe en bawno muccia tan fa dum yotto balde joyka ka dum yottiki balde tetan be joppirini tan sukabe be joppi golle en dar fa be intina golle o kambe wondube waddi de do murtere be kolliti wide kaade siji juddinama to bankeji di to ka fa hande be kebay dum tafen
sakiraabe di kabaruji fa andodo ba hebe de bembe ande de do helame Facebook kanye konta X yamber arandere luma gabu pamoro fuddi banyagara altinere nay lewru marsandu le nuku stade nyaga tembili remobe gabu yurube gelle kewde badide dingendi kolliti weltare mubben e go hakillo e wibe remobe go luma beydanan o golle nafa ko dun ko holsi sanne le o region aniko kejjar amen gondo banyagara Adama Jigba hebinen du faccidango min alisise e Seydou Kene yo demo gabu illa hitande 2010 e wi makko golluma beydan yirwinde gabu le lamu banyagara e leydi malindi fu hore yesambre dagir kiltir banyagara buray matembeli holti wida dun wadan faabe keba goldibe wobbe homini be demal
dum wadama yalla yimbel gombe le nuku o an heba warde somade somaji mu en korka dwe wakati e juude yimbel ngaddobe dun ele lumuji di andondirde e julabe wobbe yurbe le linje mangal mudu fu
region banyagara ana e region ngaji do gabu buri remede ton ngaji ujinaji didi e teme tati e chapande jeego woni demadi dungu hikko o golluma wadan fa o golle beede yirwinede e wi direction regional agriculture banyagara tumani goita woni directeur o nokku
ko dum wadira ko na famu dum ana mawni sanne sabi banyagara do jabatu skengel tammi andi ga sabi tidalaji yogaji himbelle demobe dum hebata ko nafata dum lehim cogguji jasudi dum be jeeyirta dum don sabi so biida mi landinam lumo yalla yimbelle demobe dumbe tan ko hebi kanyu en
profit do wono ko Adama Jikiba hebi ne studio tamani iude banyagara rewbe satingol dina do wono sisli kawrita leful leede meden en gaddo talataare de do bamako do ko buri himbe chapande joyon hono kanan ko be bale politique e lamun ko be ardi be dinaji ONG ngaji rewbe e bale ardo en rewbe be Niger e Burkina kawri e de jonde Wildaf Mali darani o golle do ittugol jawdi ambassade etats-unis Oumar Waygalo
kanko lamido fedde Wildaf leedi ndi wolitiido koni faana o do botfaabe jewto yalla hono rewbe le Mali kani rewbe le Burkina Faso e Niger kan hokkindirde juude fa pewta e sattere dina bintu fune samake
la cérémonie a
galdo kawrital koni faana mudun faamin tuttindir hakkilaji do heejame ngumin daddi komin noddir ande rewbe le min jewto yalla hono rewbe be kani faabirede ko nayri bangal no kani wadirde yirwere jaaguji mudun
génératrice de revenus
miden jeli tuttindirde rewbe le yirube amen be hakkillaaji fa min ƴewto yelano min kaani fewtirde ɗiɗo tiiɗallaaji noon kanko noddirte Amina Weddarago debbo jeyaɗo leydi Burkina Faso ndo hollitiri wiide
ɗeɗen
goori ñalawma hannde o leydi Mali kañe leydi Burkina Faso yo wajibu rewɓeele ɓe dow gattale hen koyɗe muɗum ƴewto yelano kaani haɓirde sattire diina kanko ministre kuminiɗo kabaru diinaji le leydi ndi o hollitiide oɗo batu mo rewɓele iwruɓe tattiji leydi ndi fo gondi e wadde ɗiɗum e hakkillaji lobbinoɓe kaani sakkirade basiji
sijo tamani yo projet fondation Hirondelle ɗo mali ɗo mo faaba muɗum ittira ley leyɗe gouvernement Suède, Danemark, Suisse, Royaume-Uni, kañum Union Européenne et Coopération Espagnole.
Ana wayi hono leydi andeji bamako ɗo jaruɗa tattiji fuu a yiyan tundiji ana juppa so tawa damuɗe galleji so tawa ley lumoji na fa yottade ley boli ɗum ana wondi e wadde caggal ko kanankoɓe leydi ndi uddi nokkuji ɗiɗi ɗe tundiji kane juppede hono ɗo Medina Kura ɗo fa yottade to Lafiya Bogoto yimɓe bamako kolti ko woni hakkillaji muɓen ha dow majjum fa ɓeydor eɗen famu anni ko laali tangara heɓini en dow faccitan Oumar wayi galɗo sitta siɗiɓe
ɓeɗo yimɓele an leydiɗe bamako ɗo hono dende ɓe noddir sans fil Lafiya Bou kañe sebini koro ɓe kolliti metti mabɓe sanne no ɗeɗo tunele gorriyi
mais tampi sanne sa ñolman hannde wala fotoɗe ñamaɗe tippete kasine min kalba mbogo jooɗimi sone haalana gonga ñamarne hewtina amen kutteji sattude homa fo ana ande jaati wiɗe ñamarɗe ana natos hewtina amen ñabbilaji to mene ngal Lafiya Bou mbeɗe tampi sanne saɓe tippago ñamaɗe nokkuji amen nga to mene ngal sebini koro ñamarɗe ana mate dame galle ɗe fo e dam muɗum saɓe ɓottoñɗe ñamarɗe wala homa fo ana tippoɗe ñamarɗe no muyiri
kanko noddirteɗo Dilima Diara oɗo hoore galle mumin kawriti nokku noddirte AC 2000 omo jogi jamdi makko tundele kewɗe ana ley hen o holliti wi ɗeɗo tundele no gorri ñalawma hannden o fa keeɓa joppa ɗum ɗum wona ko yaafi
minen ɓottoɓe ñamarɗe noon min wona fo nokku tomi tippotoɗe ñamarɗe ñolmana hannden watti goɗɗo noon mbeɗe yami jippiyaɗe ñamarɗe fa nokku noddirteɗo sama ñana mbeɗe ɓotta mbaɗko keɓinaɗo ñamarɗe goto temeɗe nayyi aranno gañolon hannden coggu muɗum jippikin seeɗan sa nokku folata kasin junngo amen tomi tippotoɗe ñamarɗe mbeɗe tewtoro gouvernement tinno fiyat dabiriji ƴewna am nokku goto to ɗe ñamarɗe heɓta tippe
ɗo mairie commune nayoɓa ɗo bomako ɗo ɓe kollitide fa hannde tunele iwoji le cuɗɗi yo tiɗalaji mawɗi le oɗo commune ɓe gaɗi no dango fewde yimɓe tinno kayba no juppirta tunele ɗe yalla ɓantudeɗe ana yaafa
le nokku amen noddirɗo commune katti ɗo heɓde nokku to ñamaɗe tippete ana sugle amen sanne saabu nokku goto to ɗe ñamaɗe tippete yo bange bange ɗen o nokku ɗo uddama saabu ñamaɗe fo susa yippede o nokku kasine jamare fo fama wi ni tuuni ana nato saabe hewdina amen ñabbilaji kewɗi ɗum ana torra amen sanne
beaucoup de nuisances
nokku mawɗum ɓe noddirta Numu Bougou ɗoɓe darni wakkati joni o oɗo nokku ana wara e hectare ngaji capanɗe joyi e gooyi ɗum woɗɗiri ngallure bamako nde ko yaata kilo ngaji deɓe ɗon tan woni ɗo tunel ɗe fu mbawi hawrunede ñalawma hannden o ka ɗum e tawde fuu kanko noddirteɗo Oumar Konaté andanɗo kabaru laaɓal ɗo bamako ɗo holliti wiide oɗo nokku rewata sariyaji
nokku noddirteɗo Numu Bougou ñamaɗe geni bamako fo ton yaata tippiye mi waɗi lugangoji mi ƴeewi hannden wi o nokku ɗu ñamaɗe hana jippede ton kasi saabu ɗum naati nokku to jamare ko heewmuɗo jooɗi hannden ñolman hannden mbeɗe wondi e fiide dabiriji ƴeewde fara laamu Numu Bougou to ɗe ñamaɗe han tippede ɗum yo hunde wotere hannden koɓe wondi e golle muɗum jaadi
fa tunele bomako ɗe keɓene jogala le tati lewru janvier ƴaɓɓinon ndu wakkande batu ministre en ɓe waɗnonde ɓe kollitiɗe caggal nokku moɓe noddirta Numu Bougouɓe ngaran wadde nokkule goɗɗe kasen ɗo tunele ɗe kaani yuppede misala nokku noddirteɗo Dialokoro Bougou
16e de finale la Coupe du Mali capanɗe jeegoɓo e tato ɓo fuɗɗile cakkide yontere ƴaɓɓine nde won jaabuji keɓaɗi ley ɗe piiɗe ley o wattu goto stade malien bamako goto e keƴaɗo Mali ley coupe ka fo heeɓi yaade quart de finale Oumar Way Gallo
16e de finale Coupe du Mali ɗum jokkititile jeɗɗo lewru mars wororo ndu stade malien de bamako jogiɓe coupe ñalawma hannde o garan kawrita e kanko FC soni de gawo waran hawrita e CS Dougouwolowila wakkande Joly Ba Kagné e AS commune de Diré kawrinde Joly Ba wattiɓe baddi jeɗɗi kamɓeɓe keeɓa fe baddel gotel le on ɗo ñalawma goto AS Bakary Dian yeehi hawoyi AS Alonso Kuthiala wattiɓen badduɓen keeɓa fe baddel AS Real de Bamako watti Atar Club Kidal baddi nayyi ɓen keeɓa fe baddel gotel Isfas hawi AS Yelimani wattiɓen baddi ɗiɗi ɓen keeɓi baddel gotel ko nayri bangal coupe CAF stade malien de Bamako gaɓɓe qualifié wakkati goto wakkati nde ɓe keɓidirno e guɓal Maroc ngal noddirtengal RS Barkane ɓen gattiɓe baddi tati kamɓe keeɓa fe baddel gotel
Lewru Ramadan garondu istada studio malien studio tamani sakrabe accion hakke waylitan golleji mudun de hokkata kabaruji fuddude sappo e go lewru mars jude altinere yottade alanna kabaruji di mbayltetnde kokkete kikide jidi puddan wattu 4h dun wakkatere kikide di timma wattu 6h kikide di tokkete beteji den kadi waylitata ko don di puddan 8h yade 9h30 studio tamani ana watno non fu duawu ngadiron na dun aslam adnar ndu fu ngada lewru korkandu e jam e deejere andon widdo kadude kabaruji de kikida ko sakiraabe kadi fu ma hewde di do via mo sini on noddi numero 37321 holtindo wiide du kabaruji ti jotamani fu ma hewdo application ti jotamani mo bawdo pamode do play store ka kedde seeda do kedde heda do e seeda yewtirene wara jukkininde wassalam. Lei mali golle jogaji wonton di rewbe tan andano worbe tan andano ana ngada ka wattu joni o din golle jogaji rewbe du ana gondi e wadde di golle di rewbe gondi wadde joni ana hen hono ko wete mekanik do ni moddini golla moto ngaji na mobilaji wadugol haro chaddinadu mayugol hono dum mawugol hono dum e nandere mudon na di golleji na rewbe du ana kirendira worbe du majji no ka hala jogaji no hakila jogaji ana goni do rewbe du majji faabe baddite ciagal le yambingol nyaloma beta 8 mars den min kalna hala rewbe wadobe di golle jogaji le hello gominodita toutes les femmes di Mali ko Fatoumata Kodjo wadni en do faaba mo hejabe amen gombe le nokuje de le garasi goto gon do sevar nyawtudo e jaran ton hawrde e Françoise Dugnon mécanicienne o ka bo debbo mo wala e dewgal mo duu mudon 35 nati ele o golle sabe ana yidi don gilla duu mudon ana pamdi
gipianga dogon ba
giddi mi suka pamaro me yi e robe ana wada don duu sabe min dum yidi don mi wadi mécanique auto mi wadi jande mudum le sul l'école ko noddirte CNGF le genni sevar mi wadi garage ko hewi du mi jangi ton mi wadi saaji e nannal mudum ciagal mudum mi hebi gollal le fedde minusma fa wattine be wittibe yoppi leedni mede golde mebbe ko naari bangal mécanique nanal mudum mi wala garage inde dan yimbe ko heewi handen golla ana wittne fa wala sedan te fusu golle mebbe ana woodi be noddan kam mi wada dun
dun la peake mo bulikile
onna Françoise ni sanu Koulibaly yo mo intino mudum ngaji gondo segu tini do san e yirwere on nokku kanon holti wiide o golle wana ko yaafi
chugoro wado boraya
gorko modo goto ana woowi warde yenna kan nyalana wonde sabe mede borni kadle gorko kanko gorko modo goto yanan o lamni kan yalla hudi sabbi so mi wonngal gollal worbe min torde kan sabbi haaji antan jukkumi sabbi yoga kalni kan wingal gollal wala gollal debbo do sabbi so mi tidalaji kewdi le mudun ngagnol man handen mi hursnama mi natiken debbo jumra bibbe tidon ngal gollal nafka fa wala sedan mi dubi noga tati handen mi hursnado du
lebi sam waani sabala
ko buru ujnere kilometer ngaji e do en jaran hawrude e adama alhasan mayga kabo debbo arbitre gondo to direto le region tumbutu o golle o bi nafa san e mudun
min anda sanne le genni dire sabe ngal gollal jamar ko heemur an ande handen mi yidi ngal gollal ngaddo tawede fu golle yoy dum mi wada dun ko wala ngal gollal faabi ngal sanne rownen be noddi ga jaati jangun mi yimbe gobbe mi hebi ande mawda du ciagan jande hewdi waddi mi yimbe gobbe kasin ne jande timmi mi wada imal gol gotol hebi naataade yimbe neybo lakkuno worbe ko tawa hen mi de wa halda handen wil ngal gollal haro caldi hokki kam huuna fu hasingon e mudun
tara katren
bama goddo e le kedde leydi meden di be rewbe golleji di gatta di hewbe anan jettabe faysi tawa edi kayni dum en himbe yogabe anadarte mabbe be beede tinnare tabi golle tan waawi biltude neddo
wattibe
amba fusumi yi worbe ana wada ngal gollal ana weligan sanne mindi wada hono ngal gollal sabe gorko debbo ana hani pabo ndurde mi hono dan ko heewi ana lebbulde handen wala e golle sabe ngal gollal rewbe ko heewi yida wadde dum min gem weltama sanne ciagal ko o ekkiti ngal gollal sabe on heddo jamaren golal folato handen ko wa haal be ngal gollal wi du yo gollal worbe ma du yo gollal rewbe gollal fo ana jogi nafa
yakuba dogoni andi do nedda ko hakkilo mudon sabe adnar ndu ndo wondi e yarude handen ni himbe ana gondi e famude golle yogaji e gorko waawi wadde fudde boddu ana waawi wadde o sefeke wiide sabe imma daraji dow potal dun sabe de en wondi e waylitaade
la lutte contre les
dabriji fiari ko fondudu de gorko debbo do hebi lawal sanne sabe handen jamar ko he mudon anti wi huuna fu gorko waawi wadde debbo ana wawa wadde ɗum rewɓe ndu ana hiisa sanna jamaara ko heymoɗo ana hani famde hannen mi hunde fof ko debbo wawa wadde gorko du ana wawa wadde
fati ɓe keddo cuuɗi tan rewɓe Mali ono gondi e daral dande mumɓen nafude koye mumɓen eɓe mbajo yiɗɓe latade hono mabɓe tinno jokka ɗatiɗiɓe jokki ɗi itta du e hakkillaji mumɓen hakkillaji bonɗi ɗi yimɓe pawata dow mabɓe ɗi